osiba mu mawulire
oyagala bantu bakuwulire
wetunulire byowano osinza twabikola dadda bintu bya dadda tebikola mawulire
Sati, sipwa wakubyo muyindi, oyagalo tutule kantina.